Umshumayeli 7 verse 1. Igama elihle lingcono kunamafutha amahle, nosuku lokufa lungcono kunosuku lokuzalwa. Verse 2. Kungcono kuya endlini yokulila kunokuya endlini yedili, ngoba lokho kungukuphela kwabantu bonke, nophilayo makakubeke enhlizweni yakhe. Verse 3. Usizi lungcono kunokuhleka, ngokuba ngokudabuka kobuso inhliziyo yenzelwa okuhle. Verse 4. Inhliziyo yabahlaniphileyo isendlini yokulila, kepha inhliziyo eziwula isendlini yentokozo. Verse 5. Kungcono ukuzwa ukukhuza kohlaniphileyo kunokuba umuntu ezwe ukuhlabelela kweziwula. Verse 6. Njengokucacamba kwezintathawe eziphansi kwekhanzi, kunjalo ukuhla kweziwula nalokho kuyize. Verse 7. Impela ukucindezelwa kuyamhlanyisa ohlakaniphileyo, nokuthengwa ngomvuzo kuchitha ingqondo. Verse 8. Kungcono ukuphela kwendaba kunokuqala kwayo, onomoya obekezelayo ungcono kunosiphakamisayo. Verse 9. Ungasheshi ukuthukuthela emoyeni wakho, ngokuba ulaka luhlala ezifubeni zeziwula. Verse 10. Ungasho ukuthi, kwenziwa kanjani ukuba izinsuku zokuqala zazizinhle kunalezi na, ngokuba awubuzi kanjalo ngokuhlakanipha. Verse 11. Ukuhlakanipha kuhle njengefa, yebo kunenzuzo kwabalibonayo ilanga. Verse 12. Ngokuba kusemthunzini wokuhlakanipha njengasemthunzini wemali, kepha inzuzo yokwazi ingeyokuba ukuhlakanipha kulondoloza ukuphila kwalowo onakho. Verse 13. Bona umsebenzi kaNkulunkulu, ngokuba ngubani ongelula lokho akugobileyo na. Verse 14. Yenama ngosuku lwenhlanhla, kepha ngosuku olubi qonda ukuthi nalolu uNkulunkulu lwenzile njenga lolo, ukuze umuntu angafumani lutho oluyakuba khona emva kwakhe. Verse 15. Konke ngikubonile emihleni yami eyize, kukhona olungileyo obhubhile ekulungeni kwakhe, kukhona nomubi owelula ukuphila kwakhe ebubini bakhe. Verse 16. Ungabi ngolungileyo ngokudluleleyo, ungazenzi ohlakaniphileyo kakhulu, usichithelani na. Verse 17. Ungabi mubi ngokudluleleyo, ungabi siwula, uyakufelani kungakabi isikhathi na. Verse 18. Kuhle ukuba ubambelele kulokhu, yebo, ungabuyisi isandla sakho nakulokho, ngokuba owesaba uNkulunkulu uyakuphumelela kukho konke. Verse 19. Ukuhlakanipha kumenza ohlakaniphileyo ukuba abe namandla kunababusi abayishumi abasemzini. Verse 20. Ngokuba akukho muntu emhlabeni olungileyo kangaka ukuba enze okuhle angoni. Verse 21. Ungabeki inhliziyo yakho emazwini wonke akhulunywayo, ufuna uzwe inceku yakho ikuthuka. Verse 22. Ngokuba kaninginingi inhliziyo yakho iyazi ukuba nawe ubathukile abanye. Verse 23.
Konke lokho ngikuvivinyile ngokuhlakanipha, ngathi ngiyakuhlakanipha, kepha kwakusala kude nami.
Verse 24. Okude nokujulileyo kakhulu ngubani ongakufumana na? Verse 25. Ngase ngiphenduka ukuba inhliziyo yami yazi ihlole ifune ukuhlakanipha nendikimba yezindaba, ukuyokwazi ububi ukuthi bungubula, nobula ukuthi kungubuhlanya. Verse 26. Ngase ngifumana okubaba kunokufa, owesifazane onhliziyo yakhe izingibe namanetha, nezandla zakhe zizibopho, omuhle phambi kukaNkulunkulu uyakuphunyuka kuye, kepha isoni siyakubanjwa nguye. Verse 27. Bheka, nakhe ngikufumene, uthi umshumayeli, ngibeka okunye kokunye ukuba ngithole indikimba yezindaba. Verse 28. Nokusafunwa ngumphefumulo wami ngingakakufumani kodwa, indoda inye phakathi kwenkulungwane ngifumene, kepha owesifazane phakathi kwabo bonke labo angimfumananga. Verse 29. Bheka, lokhu kuphela ngikufumene ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho, kepha bona bafunile amacebo amaningi.